enda kokuma sinanzine kundongo kwate kubulamu obulamu bwakuleka njagala genda kobweru kancakaleko luli balumunga lukubye walumbe mutemu tasasira Samaso banange betwasoma basasana atoka mombo zezuno unama wanga kankube mpakase bemba funye kisera bana bange ndeke nchakaliko embera z'abantu zichuka ngobute akwagala olwaleero enkya kukyawa sekere olwaleero enkya sibasumbuusa nakiraka eddubu nabalala bangi nebagoberera sikaleka walya bamutwalae mabali bamutae kyambadde yambulakogo kyeseka sirivu bamubuza oyo muyanja simulabakogo Michael Zinda bamutae walumbe walumbe banange tasasira walumbe sira balwaki anonyayo benjagala leka neyagaleko sasa musango muli babuti lutute enseno terina nyitiyo omugagga n'omwavu fenna tulikwatalimuvo